Award the chancellor.
Original OTP.
Tini nazi wati kubaki hadi kulitisego. Tini nazi wati kubaki hadi kulitisego. Echichi mitatashu papa kwesula. Chikwate kukonda mako papa manze nazi wa evide. Nisa mene la kumbuyo. Wayo kwisa notu vale pangata pa mwenu mtendile mumu telelwe. Nambala lida kwati anaisa. Bawiso bafuma na kasembe. Nambala lida kwati anaisa. Baloko na mesa ya vila na mantengelesha adivanditile. Nambala kwata kula nipi. Nizangene la pa window.
Window, window, window.
Nizangene la kumbuyo.
Uye, uye.
Sininazi wati kubaki hadi kulitisego. Sininazi wati kubaki hadi kulitisego. Ichichi mitatashu papa kwesula. Chifwate kukonda mako apa manze nazi wa evite. Nizangene la kumbuyo. Gatita ya shupe yefikopa. Noku huko konsio kukupusha. Nima zipeza kichikuti ando. Apena pema kola waka uza na nyoba. Ama nipisha na panga.
Mbonga baby leo nile kawalala.
Ni wanda nitafwa teide. Chikonji chato liyose baby chobi sama. Nima kulizira minfiori.
Fuma panze chansu ya leka nkapageti.
Nima kulizira minfiori.
Fuma panze chansu ya loela anaka.
Nima ponya to mabwe pa mutenge.
Kukube mpachate uchoke.
Nima ponya to mabwe pa mutenge.
Awato chansu ya.
Sini nazi wati kubaki hadi kulitisego. Sini nazi wati kubaki hadi kulitisego. Ichichi mitatashu papa kwesula. Chifwate kukonda mako apa manze nazi wa evide. Nizangene la kumbuyo.
Uyuwena awete mufulo mami. Uyuwena awete mufulo mami.
Valo pa vobe wena vashupa vale tiga te tinku sunga nchula ke. Chitema mwena chifitango nube ivale gompia na tilinko meno. Nomba na ine nada shupa nada gompia vyolu mkonera. Sunga kale mwanga jeko choti sego mami segulako.
Sini nazi wati kubaki hadi kulitisego. Sini nazi wati kubaki hadi kulitisego. Ichichi mitatashu papa kwesula. Chifwate kukonda mako apa manze nazi wa evite. Nizangene la kumbuyo. Sini nazi wati kubaki hadi kulitisego. Sini nazi wati kubaki hadi kulitisego. Ichichi mitatashu papa kwesula. Chifwate kukonda mako apa manze nazi wa evite. Nizangene la kumbuyo.
Hope Malex, managers I see.
Wanu Micha,
Micham,
DJ Popo, Mr. Shaka Song, bosses are bosses. Stonks Madimpo,
Madimpo,
officer in charge.
Respire Mobeta,
Father Father,
Tanya Mutanda,
Kaimbo Kapia,
SS.